tuzizza mukama, kyekiseera tumwebaze. Congratulations, lweluno olunaku lwe mwalinda, abawanguzizza mukama, kyekiseera tumwebaze.
Tebibadde byangu
ebizibu byo bingi,
omukomerero azemu okusaba kwamwe,
abadde mwesigwa nga bwe yasuubiza. Congratulations, lweluno olunaku lwe mwalinda, abawanguzizza mukama, kyekiseera tumwebaze. Abawanguzizza mukama, kyekiseera tumwebaze.
Bangi banoonyeza essanyu lino
ne batalifuna mu bulamu bwabwe bwonna,
n'abaabawadde emikisa egy'omuyiika,
tumugulumize kuba muwangudde. Abawanguzizza mukama, kyekiseera tumwebaze.